Indaba 19. UJakobe unomkhaya omkhulu. Ake ubheke lo mkhaya omkhulu. Lawa ngamadodana kaJakobe ayishumi nambili. Wayenamadodakazi futhi. Zikhona wazamagama azo kulezi zingane? Ake sifunde amanye awo. ULeya wazala uRuben, uSimeon, uLevi noJuda. Lapho uRahele bona ukuthi wayengenabantwana, wadumala kakhulu. Ngakho wanikela ngencekukazi yakhe uBiliha kuJakobe. UBiliha waba namadodana amabili, uDani noNafetali. NoLeya wapha uJakobe incekukazi yakhe uZilipha. UZilipha wazala uGadi noAsheri. ULeya wabuya waba namanye amadodana amabili, u-Isakare noZebuloni. Ekugcineni uRaheli waba nomntwana. Wambiza ngokuthi uJosefa. Sizobuye sifunde okuningi ngoJosefa ngoba waba umuntu obaluleke kakhulu. Lawa ngamadodana ayishumi nanye azalelwa wona uJakobe lapho ehlala noyise kaRaheli uLabani. UJakobe futhi wayenamadodakazi. Kodwa iBhayibheli linikeza igama leyodwa kuphela yawo. Igama layo kwakunguDina. Kwafika isikhathi lapho uJakobe anquma ukumshiya uLabani aphindele eKhanani. Ngakho wabutha umkhaya wakhe omkhulu nemihlambi yakhe yezimvu nezinkomo waqalisa uhambo olude. Ngemva kokuba uJakobe nomkhaya wakhe sebebuyele eKhanani, uRaheli wazala enye indodana. Kwenzeka besendleleni. URaheli waba nobunzima, futhi wafa ebeletha. Kodwa umntwana omfana wayephila. UJakobe wamqamba ngokuthi uBenjamini. Sifuna ukwakhumbula amagama amadodana ayishumi nambili kaJakobe, ngoba sonke isizwe sakwa-Israyeli savela kuwo. Eqinisweni, izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli zibizwa ngamadodana ayishumi kaJakobe namabili kaJosefa. U-Isaka waphila iminyaka eminingi ngemva kokuzalwa kwalaba bafana. Kufanele ukuba kwamjabulisa ukuba nabazukulu abaningi kangaka. Kodwa ke sibone ukuthi kwenzekani kuDina.